up your man trap, pass round the room. You too, don't be rude. Get up your seat and dance pon the groove. Worldwide and in every station, playing us on every rotation. If you didn't know my crew, real time music, my honey nation. Mass hysteria, Cape Town to Cairo, Nigeria. The girl from Kenya, bringing the fever. Malaria, really nothing else to do. Move your body to the groove. Baby, now it's me and you. Twin nipple, pole, two.
Chini kwa chini, chupa chu. Tumi wa bamba, tumi wa kwa chu. Chini kwa chini, chupa chu.
So hype, any outfit is so fly. Simsalabim, creme de la creme. See me selling past all of them. Me don't want to have no problem. So me a try for guidance. There's really nothing else to do. Move your body to the groove. Baby, now it's me and you. Twende pole pole tu.
Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu. Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu. Leo ni leo, msema kesho ni muongo. Leo ni leo, msema kesho ni muongo. Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu. Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu.
Ni muongo.